Hlalani kum, mna ndihlale kuni, noMamK, Mondays to Thursdays, 7 to 10 p.m. Mondays to Thursdays, 7 to 10 p.m.
Lizwi lethu ke lifumaneka kuncwadi kaMateyu, chapter 15, from verse 21 to verse 28. Kodwa pho ndifuna sigxile nje khona kuphaqabeleni phaka kuverse 28. Ayisithi lukhulu ukholo lwakho, makwenzeke kuwe njengoko uthanda. Banjwe nje loo ndawo. Makwenzeke kuwe njengokuba uthanda. Over the weekend bendise Neil Spread Mpumalanga kwinkomfa yomama. Zenye zezi scriptures ke ebezikeza kutwa pha. Eyona nto iye yanditsala kule nto okanye kule ndawo. Ile ndawo ithi lukhulu ukholo lwakho makwenzeke kuwe njengokuba uthanda. Musu Yesu wayengekho iga ukudibana nalo mama okanye mhlawumbe singathi nokumnceda. Uqala angamuyi njengoba lo mama embulisa kamuyi futhi akamthathele ngqalelo. Kucacile uba ngabafundi bakhe abakhawuleza abaqonda uba makade kuhlukane nawe lo uyasiphazamisa. Kodwa into endithandayo ngalo mfazi, nangona wayengowasekanani waba nendlela yomngeni uYesu. Uhlobo ambulisa ngalo. Andithi uYesu usetire etsiduni. Meaning ukuwelt yalo mama. Noba yena uthi dibizelwe izifo ezilahlekileyo zendlu kaSirayeli. Lo mama wangathi uthi xa embulisa umbonisa into ethi ndiyakwazi. Uthi lo mama xa embulisa Yesu nyana kaDavid. Kuthwe ke ngokwa lapha esiXhoseni okanye ngokwa lapha esitratweni wambiza ngenombolo. Abafundi bakaYesu bafuna into ba noba kabhekeliswa. Yesu ke simbonile elwandle kuMateyu 14. Aba bafuna lo angahoywa. Abakamqondi nomqonda lo mama ku chapter 15 yena uthi Yesu nyana kaDavide. Ngoba bayakwazi abantu uhamba naye uYesu kodwa bangamazi. Sizobabona into yokubana ikhona into abayiqondayo that he is a son of God ku Matthew 16 verse 16. Uthi lo mama ngoku engaziwa okanye engazelwe nto azixelele andimki ndingayifumena ngimpendulo. Ukuba kukho into namhlanje xa singena kule nkonzo yemithwalo endibawela siyibambe yeyobana ungemki ungayifumena ngimpendulo. Sithi xa sithetha nakwinto esijongene nazo sesimane sisithi kunini sithandaza kodwa ndizokucenga namhlanje even if ungutata ungumama wehlelwa zizinto ndizothi kuwe ungemki. Zingisa ziqalela uba andihambi ndingayifumenanga impendulo. Andihambi engandiphendulanga. Andihambi ndingalifumenanga ugqobhozelo. Andimyeki. Andizumyeki uThixo de azibonakalise. Babathe abantu xa kuthethwa ngento yoba sibone kwakhona ukuba abamanina awayeki ukuhlukunyezwa. Wathi omnye umntu xa ethetha wathi futhi ngokudala sithandaza sifuna enye into ndifuna ukuthi kumzantsi Afrika. Afrika singayenzi imistake yokuthi siyakuyeka uthandaza ngenxa yokuba ingathi impendulo azibuyi ngexesha sifuna ngalo. That will be our grave mistake. Xa uhlelwa zizinto uYesu ukunika impendulo ingabe kanti sifana nalomkanenekazi ongazange afumane an immediate response from Jesus. Kodwa ngenxa yozingisa kwalo mfazi wafumana impendulo wagqiba uYesu xa esethetha wathi ukholo lwakho lukhulu. Ngokoba into ezawusincedisa Mzantsi Afrika kokokuba sibambe silugcine ukholo silugcine kubuhlungu. Listen, xa unomntwana opossessed angabe wenza izinto ongazange wazicinga. Xa unomntwana opossessed abanye baziphosa emlilweni kodwa uzawufumanisa uba abanye mhlawumbi bayagula, abanye ufumanisa into yokuba iyatshintsha ibehavior, abe sisilwanyana umbona uba unamandla angaqhelekanga wenza neento ezingaqhelekanga. Sisibona sisiphila kwi-generation nakwixesha apho sibona abantu besenza izinto ezingaqhelekanga. Akungebi ukhona umoya ombi kodwa ndithi masiphele lapho. Kodwa into endifuna uyi-understand yeyoba kukhona i-attitude efuneka siyibambile xa sifuna umfumane uYesu naxa sifuna impendulo. Zingisa ungayeki uthandaza. Ngamanye amaxesha izinto azenzeki ngexesha othanda ngalo, azenzeki ngexesha ofuna ngalo, kodwa into endiyaziyo we have ultimate victory at the end of the day. Impumelelo yeyethu at the end of the day sizoqhophozela yewethu ukuba sizuma ngelixesha sizingise sizashiya izinto ebantwaneni bethu. Will they be able to stand? Oh God. Lo mfazi akamyeki uYesu, akamyeki uYesu. Ndiyayithanda iattitude yakhe. Akhathali noba kuthiwa kwawunika isonga zabantwana ezinjeni, akanaxesha laloo nto. Uthi nenjiya ezithatha imvuthuluka eziwa kwitafile yomniniyo ngoba ekugqibeleni lo mama wayefuna impendulo. Singabe siyathukwa, singabe sinikwa amagama, ekugqibeleni masingamyeki uYesu, ekugqibeleni masingayeki ufuna ijustice, ekugqibeleni masingayeki uzingisa. Ndiyayithanda ke iattitude awaba nayo. Part of the attitude xa ndiza kuyeka sinyuke nemithwalo intaba. Part of the attitude uyamqonda umntana uba uyakwazi uthi xa eye wa demon possessed atshintshe ibehavior. But lo mama wayengenomsindo umntaneni akhe. Enye yezinto ekuzawufuneka siyibambile kule era yeyokubana siphume emsindweni sicele uThixo asincede so that sizokwazi ucinga kakuhle. Think about it. Umntu osemsindweni akakwazi ucinga kakuhle. Sisinida Moses strategies to deal with what we are facing as a manina. Nakwelakho impilo nalanto ujongene nayo emtshatweni nalanto ujongene nayo tata yobunga ungade udeleleka okanye ubonakala ungathi awunasidima ngenxa yobungenamsebenzi ukuba uyawuhlala ungumntu onomsindo soze ube nazo i-strategies zophuma kule nto ukuyo. Uba kwinto funeka siyibambile xa sidilishana nayo i-domestic violence naxa sidilishana ne-GBV masiphume emsindweni sizoba sobha bazalwane sizophuma neempendulo sizophuma nezi-strategies ngoba umsindo uzosenza siphuncukane nempendulo. Umsindo uzawusenza simisise the mark. Umsindo uzawusenza siluze igame. May nje sipersiste singayeki azosinika istrategies but iattitude yethu masingezingomsindo enye yezinto umthandazo encedisa ngayo kokokuba kuncede kwicharacter akulithomalalise akuthomalalise uthixo engekathethi nothetha uthi xa uzijonga uqonda uba kukuko akho supposed enza ngohlobo utshintsha uhlobo lokwenza ndizama ukuthi ke asinawuthi kudala sithandaza siye kokokuthandaza ndike ndabhaqelwezi enyedenye icomment when people were talking about abantwana abaathekhwa yimimoya emibi ezikolweni wathi omnye hayi kuyathandazwa wathi omnye ayisuka kudala kuthandazwa uphi lo thixo wenu I am here to announce there's God in heaven uyaphendula ingaba kaphendulanga ngexesha ubumbiza ngalo that does not make him invalid that does not make him to be something else he is still God andazi uthongene nantoni khona ndizothi kuwe oh nantoni nofunayo ingenzeka ngokholo ngusingisa ngoba ne-attitude eright nantoni na it touches my soul this thing yobani uyesu ekubeni emsokolisile lo mntana emsokolisile lo mama for such a long time kodwa uthi ke xa esengoku egqibezela ethetha kunye naye uthi lukhulu ukholo lwakho Hey inkosi yami. Yesu pingu Yesu. Lukhulu ukholo lwakho. Uthi lukhulu ukholo lwakho. Makwenzeke kuwe njengokuthanda ngokuthanda kwakho. Yaphiliswa intombi yakhe kwangelo lixa. Kukukho izinto ekufuneka sizifundile for ufumana impendulo. Kukukho izinto ekufuneka sizifundile ukuze sizokwazi ubuya nemithandazo. Sibe nemithandazo ebuya nempendulo. Kukukho izinto nendlela ekufuneka sizi-adoptile ukuze sizokwazi ubuya nempendulo. Ayizusinceda into yomnikezela. Hey, masifane nalo mkanene kazi. Owathi noba kuthethwa nto. She did not give up. She did not back off. Wazixelela uzophila umntana. Ebazalwane South Africa is sick. Idinga uphila. Masizingise ngegama lika Yesu. Ndihlelwe into ethi sikhulise abantwana abangabafana. Njengoba sikhulise abantwana abangabafana, asifuni babe zintshaba zabantwana abangamantombazana. Ndifuna xa unomsindo uzucinge izinto yokuba sisisakhulisa. Zeze singathe ekucingeni ukuba siyalungisa. Sibe sikwipressure ngoba kubuhlungu futhi kuyavakala. Kodwa zesingathe ekulungiseni kwethu kanti siyobulala izizukulwana siphinde simoshe. May God help us ukuba sithi noba senza ntoni sihlale emthandazweni ngoba umthandazo noba sinomsindo uzomane sithi uThixo ndikhona 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 ngoba xa unomsindo bangathi uzoyenza ngokwakho into xa unomsindo bangathi mosi adrenaline layer ibangathi wena you can do this on your own and in your own power esijongene nayo mzansi afrika indaba ayidinga amandla ethu amandla ethu sizamile idinga amandla avele enyangweni nabantu abathi thixo namandla sinikezela kuwe kuwithemba lethu futhi asimki kuwe ungasinikanga impendulo yemithandazo yethu akahamba lo mama oh my god akahamba lo mama ungahambi ungemki kwindawo yokuthandaza uthi xa ethetha incwadi kaLuka chapter 18 verse 1 uthi ungetha amandla ekuthandazeni do not give up in prayer uthi zingisa I always. Uthi xa ithetha ngalo mama kuluka 18 na ethetha ngomhlolokazi. Lo mhlolokazi persisted. She did not stop just because wayengena miyeni. Waya kukumkani. Wamela. This was an evil and an evil king. Kodwa yamnika into ayifunayo. Why she persisted? Wazingisa masinga yekhe. Oh God, masinga yekhe. Kunizwa kukusehlela. Kunitza kusehlela emakhaya. Kunitza kusehlela ebantwaneni bethu. Kunitza kusehlelayo. Okusehlelayo kwindawo esiphangela kuzo. Abanye bathinga imisebenzi. Tonight. Kodwa ndizawuthi kuwe ungayekhe. Uthandaza. Anything is possible for umntana okholo. Ndimthetha kwesithi lukhulu ukholo lwakho. Makwenzeke kuwe kangangoko ubuthanda. Ithi le nto kungenzeka njengoko ubuthanda. Qha ikhona le trick. Ikhona le. Ikhona le nto funeka siyifundile ukuze sikwazi ufikelela kwindawo. Yoba makwenzeke kuwe njengoko ukubuthanda namhlanje basawunyuka intaba makwenzeke kuwe njengoko ukubuthanda mama kwenzeke kuphila umntwana wakho aphile usista wakho uzoleko sesibhedlele njengoko ukubuthanda mabaphile bantu njengoko ukubuthanda mabaphile abantwana bethu baliphile ilizwe lethu njengoko basithanda kodwa ikhona into efuneka sihambe ngalo lukholo thixo kabathanisi Ama bathembele kuye. Oh, xa ilizwe lisibonisa inkohlakalo. Xa ilizwe lingathi lisiflathele. Khumbula, khona uThixo ophendula. Khona uThixo namandla. Khona uThixo wasenyangweni. Khona uThixo ovayo. Khona uThixo uthandazekayo. Makwenzeke kuwe njengoko ubuthanda. Asinyuka intaba tonight. Andazi udinga ntoni. Kodwa makwenzeke kuwe njengoko ubuthanda. Ngabe ukhulelwa ngumntwana. Makwenzeke kuwe njengoko ubuthanda. Azingisa. Ungathi bendithandazile bamkhemi last week. Bamkhemi bendingenile last week. Zingisa. Ngoba kusakwenzeka kuwe njengoko ukubuthanda. Hey, there are situations. Uthi wawuzijonga. Uzibone zingathi akho nto unokwazi ukwenzeka. Hayi, nokwazi ujika. Njenge-GBV esiyibone eMzantsi Afrika. It is like something emileyo engafuna ukugunqa kodwa there comes a generation efana nalo mama ezingisa ithi kanti kuzawujika kwenzeke njengoko kuba sithanda ngegama lenkosi ayayakho God makwenzeke empilweni yakho njengoko kukubutha abantu abane secrets zamazulu abantu abane mfihlelo yoyazi how to access things from God ubikhona into emesinoyicela kweli xesha ngokokuba thixo sibonise sibonise imfihlelo yobuya nempendulo ngoba jonke ilizwe liye likhohlakala sidinga uba kuthi uba siye seyomentabeni sinyuka intaba sithi sawubisa Sibiza kuThixo saziyo uyaphendula kuba sinesitshixo sinemfihlelo. Oh God, sinemfihlelo. Sine mystery, sine secrets. Siyayazi ukuba siyanjani kuThixo. Hey, Nkosi yam Lwazi, sinendlela. Oh God, yokuya kuThixo sibuye nempendulo. Lili athi ngoku umntu usecinga ukuba uqhashile kodwa kubekho mama bekho tata abayomentabeli bathi enough is enough, bathi asikuyeki Thixo de usinike impendulo. Oh God, asikuyeki Deus nika ugqobhozelo, sinyeleliswe, sibonakalise. Kuba siyayeka kunje bazalwane, kuye kukhohlakala. Basingayekeli abantwana bethu, abasiqhube sizingise. Impendulo ziyabuya, impendulo ziyafumaneka. Jonga lo mkanana kazi, wayeka deserve ngokwezistandards ezazikho. But she persisted. Wazingisa. Uyesu noba wayejonge towards the Jewish. Oh, but wayekwi wealth of this woman. He had to answer her. And lo mfazi wasixelela ndindawo ngake sikabantu abathi asehli kule ntaba de usinike impendulo. Hayi ukuThixo nakho, ukuThixo ozosula inyembezi, ukuThixo ophendulayo. Hey, waphendulwa lo mama. Hey, ithi futhi ngelo lixa iyakwazi ukwenzeka i-immediate miracle, immediate deliverance. There's God in heaven. Do not give up, do not give in. Kodwa masinyuka intaba, masiyena entabeni, siyobizwa senyangweni, siyobizwa ngabonwa ngeso lenyama. Ungava abantu bemane besithi kunini kwathandazwa, uSathane uyasiqhatha iimpendulo zethu, safumaneka kongabonwayo. Ngoba into esijongene nazo zizinto ezingeyonyama qha, zinomoya ongomnye, zidinga umoya ongaphezulu kunazo. Kuthiwa woyikwa ngokwasenyameni ngenxa yezinto azenzileyo zikamoya, kodwa ngenxa yoba sinothixo omkhulu sime sisazi impendulo yona iyabuya. And justice will be served. Why? Ngoba ikheyisi yethu siyise kwi-highest court of heaven, and our God is a God of justice. It's just a matter of time. I love God because ekwazini ukuba konke kusebenzelwa okulungileyo enguThixo nje uzazibonakalisa. Listen, South Africa, nobody can run away from God. Andikhathali noba ubophe waphinda wathini, there's no one who can run away from God. Masibizeni singaqhathwa ngongendawo athi uThixo kaphenduli. The strategies we need will be found from God. Yomelelani ke ngoko. Sekuthi ngoko bathi bahlukunyezwe ezandleni zabantu ababathandayo, namhlanje uzungathuli. Ngoba xa sithi siyathandaza, sithi there mustn't be action. Uthi ukholo lwakho lukhulu, ukholo kalungenazenzo, lufile, lo feel. You take a step, but you don't stop praying. Yes, you can march, but you don't stop praying. March here too. My underline. March here too. My ambena mantra. Kachiko. Come on, second door, you can't go. Hey, how I wish you can understand. Akusekhomntu wayika nto ngo ayoyikwa se usiya kwabo ucinga basemagunyeni uyothi hayi asithandi into ethile nethile uvele nje kusenwe laa nto iphele lapho yabazalwane let us engage the highest courts and never give up. Impendulo zizawubuya masiqhubeke ngoko sizingisa kulowo ungabona ngeliso lenyama sifana nalomkanenekasi ongazanga yeke wazingisa Jesus being Jesus uthi lukhulu ukholo lwakho heyi nkosi yam makwenzeke kuwe njengokuba uthanda yu yandigqiba le ndawo ngoba nkosi yam it is possible ukuba kwenzeke njengokuba ukuthanda qha unidi isitshixo unidi unikwazi nje the secret yokuba kwenzeke njengokubuthanda. Hey, may God open our eyes to the mysteries of the spirit. Sikwazi ukuqhophozela sibone zisenzeka izinto njengokuba sithanda. It will take one word from God to deal with the perpetrators. I want you to believe that God is in control. Liso lakhe liyabona. It will take one word. Mini njibenye. God aweni mini. Mini njibenye. Uthi ngoku iCV yakho bisithi fike ezandleni zabantu bayikrazule. Bave kuhlokomilizwe phezu kwenhloko zabo. Listen. Made a mad woman. Ethembela kuThixo ngako konke. Akhonto angena ungayenzi. Uthi xa thetha incwadi kaLuka 1 verse 37 uthi akhonto imnqabela Yehova ayikho bazalwane. Uthi xa thetha uJeremia what can be impossible with God? Ayikho into impossible with God. Sinavuma uSathane asiqhathe. Sijonge kuThixo sizingise. Sibone uba sibuya nempendulo na. Impendulo ke bazalwane. Zihamba nobakuxelele what to do. Khumbula ukholo aluhambi lodwa, luhamba nezenzo. But izenzo must be directed by God. And ngengoxa sisenza ngomsindo siza kwenza kanti simoshe enye. Makasincede bazalwane uThixo. Makasilondoloze. Akukuhlanga. Sesimane sizibamba thina bantu bakamoya mani uzibamba uqomba kufutshane ukubudlilisa ilizwe lithile uzibone uba kufutshane ekuqalekiseni kodwa uThixo akukhumbuze athi it's not the time. I am God. Listen, singabantu bosikelela kuthi kwabanje kube kubi uqonda uba ngoko uba ubunakho buzosikhuzelisa la mazwi but ubanjwa into yoba ilizwi liyakuxelela into yokuba we bless, we do not curse. Kuko konke we serve a God of justice. UnguThixo who is a great judge. Masingamdoubti uzawusipha istrategy, uzawusipha uxolo so that when we deal with this enemy we crush its head once and for all. The enemy which is called GBV, we can crush it once and for all. Masimcele uThixo asiphe ukuphumelela. Singisa ke ngoko. Andazi uba into onojongene nayo tonight sizawunyuka intaba. Andizazi izinto ojongene nazo ekhaya. Kodwa into endiyaziyo nayiphini imeko iyamlalela yena. Nantoni nojongene nayo iyamamela yena. Ukuba manzi umlambi yothane ahlehlele muva ababinga ngubani babeka inyawo zabo kumanza wayephuphumala kodwa buya umfa. This God is the same God. The God who opened the Red Sea is the same God. Uthixo wavala imilomo yengonyama is the same God. Uthixo wangena emlilweni senguye namhlanje masingise. Azothixo ayithetha athi ukholo lwakho lukhulu. Hey, ukholo lwakho lukhulu. Kwakwenzeka kuwe njengokuba uthanda. Nkosi ke uxolo mayibenani. Nkosi nisikelele mayinithande. Mayinithande nibuke. Izibonakalisa iphilise zontliziyo. Philise intliziyo zethu singamanina. Ziyopha. Kodwa basibalekele kuye uzosipha icebo. Icebo lizawukwazi ukusinika impendulo once and for all. May the good Lord bless you. Unguthixo nakho. Inkosi ke masikelele ufundo nokucaciswa kwelizwi layo ngoku nangonaphakade. Amen.
Salani kum, mnandi hlale kuni, no Mam K, Mondays to Thursdays, 7 to 10 p.m.